Ayo, ananana. Sili machozi, gali bado napumua. Sikufuru Mungu, gali sauti unasiki. We umepanga milioni, yeye anapanga sifuri. We umepanga gorofa, yeye anapanga kibanda. Ulipanga ule nyama kesho, kesho nakula daga. Usikate tamaa, bado na muda. Shetani yako si kushindwa, bado na muda. Ayo, ayo. Mwezako kalala mochwali, ajitambui. Ajui nani anapita, nani anamwita, nani anaingia. Wewe unaona na unashuhudia, bado na muda. Aye, bado na muda. Mwaka unakatika, ulipanga ujenge gorofa. Mwaka unakatika, ulipanga ununue verosa. Alhamdulillah, umeambulia basikeri. Akati mwenzako kavuna kwenye mwaka ukilema. Sunapumua angali mzima, bado na muda. Shetani alimjaribu Ayubu kwa kumpaga majaribu, alimpaka upele mulizima. Mke wa Ayubu akasema Ayubu wananuka. Ayubu alishinda mitihani, weje wewe bado na muda. Angamara,
you got
time. Usilalame, usitukane, zidi kupambana.
No,
muda wako aje atakugusa.
Kikosa leo sikufuru Mungu. The time is come.
Usilalame, usitukane, zidi kupambana. Mungu anaona, muda wako aje atakugusa.
Mama ntilie, unasema Mungu kakuonea. Ewe mbeba zege, unasema Mungu kapendelea.
Kati una mikono, kakubariki una macho na masikio. Kuna mwingine asiki kabisa. Kuna mwingine atembei kabisa. Heri kutembea, una mwingine yashiki kabisa. We unapata nguvu kushika mikono, bado na muda. Bado na muda.
Sauti kama unasikia, sikia timamu, sikia timamu na ufahamu. Kama unatambua ninachozungumza, bado na muda.
Bado na muda. Mungu ametenda mengi juu yangu. Kuna muda niliachwa na baba na mama, hali mpaka na wife, na wife. Yeye akunitupa.
Alininyanyua, akanitembeza, akanishika mkono, akanionesha mali sahihi na tabasamu.
Nina muda, angamara nawe.
Mwingine naoa leo, kesho anaacha. Mwingine anaolewa leo, kesho anaachwa. We umedumu kwenye ndoa, furahi, bado na muda.
Siache kumomba ye, bado na muda.
We umeolewa jana, leo umepigwa. We umeoa jana, leo umesalitiwa. Usilalame,
bado na muda. In the name of Jesus, Jesus, blood on the mud. In the Lord of the mass, on the mass, blood on the mud. In the name of God, Messiah, blood on the mud. In the name of you, down you, down you, down you, down you, down on the room. You got time.
Usilalame, usitukane, zidi kupambana.
No,
muda wako aja atakugusa.
Kikosa leo sikufuru Mungu, the time is come.
Usilalame, usitukane, zidi kupambana. Mungu anaona, muda wako aja atakugusa.
Bado no mood. Naimba sababu yake yeye. Bado no mood. Bado no mood. This is Manabu Klasa. This is message for you. Mwenyezi Mungu hajawahi kuumba. Mwenyezi Mungu hajawahi kuumba kushindwa. Mwenyezi Mungu muumba baraka, tabasamu, furaha kwenye kila maisha mwanadamu. Mwenyezi Mungu akupe mtihani usiomudu. Nyanyuka kumbatia shida zako na mitihani yako. Ikupe nguvu ya kupambana kimaisha. Still bado na muda.